Karaoke tango yo fuka soy kini chocha kike ukibatisha hata draw nenda ukae utambike mkali nani ndo mlitaka ifomike na kabla kwanza kushona nisubiri mchanike uwezo una saki vipu sabike sulileta zarawa cha midamu imwagike kado ni nani lo lazima ulishike ukipata na koruki pia so lazima yakufike sikia shete kwa miti kire nafukia kaka binti kamiti mento mzee wa miki reketi korogeti mkaa blashi swaki rajeti ifi unajua kwa nene wafiti wanajikweza sana uwezo wa wana raiti wangejua eche kipaji thabiti wakenifata mimi ni wape vitu kwa liti kipia sola zime kufike kipia sola zime kufike kimbia so lazima kufike kimbia so lazima kufike yo sikina mic yo nibe na fast ya tego dance yo izini ngumu kauna penda bass kam jo kure na umu nimezirembo pate time flow na karisha unagipata na karisha na famisha tumbo kuzidi na mamisha na manisha chapu kuzidi na safisha na dabisha wadono kwa chene kujambisha nasema na we changamka sema na wako we kwadi nijuka na babasuka wendo ni bado we tekado we saluti zedego wana we zungusha versi zinazunguka kafarana we weninja we mugina dundu ni buninyonga ka umechinja we unabumisha kwamba ipapu yani huni we mina pinga ipapu maisha utamaduni we kimbia so lazima kufike kimbia so lazima kufike kimbia so lazima kufike kimbia so lazima kufike
Play it louder. Yeah.